kutoka jana. Sambona tunanyimana, wengine wanapeana. Ndo mchezo gani mamba fake promise? I tungejua jinsi gani na miss. Unaringaringa kababa kwa polisi, mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December, ndotanipa tararira. Si December, December, oh December, ndotanipa tararira. Nisubiri December. December, ndotanipa tararira. Si ulisema December, oh December, ndotanipa tararira. Nisubiri December.
Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Naona mauza uza. Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi, nice not fair. Naona mauza.
Ndo mchezo gani mamba fake promise? I tungejua jinsi gani na miss. Unaringaringa kababa kwa polisi, mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December, ndotanipa tararira. Si ulisema December, oh December, ndotanipa tararira. Nisubiri December.
December, oh December,
tutanipa tararira. Nisubiri December.